ukuhlonipha kwakho ngoba nawo udinga umuntu oqinile awadingeke amagabathi ngoba iwona fakalula. Qina ndoda kulo mhlaba kuyahlaba, hlezi nawe kusangakuhlaba lo mhlaba ubuyele emuva eqaleni. Uyivumeleke nempilo uma izokuqalisa phansi, kepha-ke usuqine nasemkhulekweni ukhumbuleke ukuthi uqine ikona okuqhubeka phambili. Qina ndoda ungayivumeli impilo yomhlaba ihlale.